otawanyisa kiye kukimu kikyendika tokisobola
tiki kyokabya n'omutima gwegugulesa mawa
iye wayigira wanegeti mamala olimba nonu nti poso yagala nkwe bakusibenkoso omuntu
nze nokanya kuva kumakya nebusiba bwentyokanira kukimanyi kyenkoba ensonga lwakisigadde
nebeneko ezebafiga
Yeah.